ngabayizi batandise oluwummula abakola ku nsonga z'abaana n'amaka mu bendo ly'e Masaka bawanjagidde abazadde mu kitundu ekyo okukuuma obutiribiri abaana baabwe. Omusasi waffe ensuuka Muzaffa Lukabitwe.
Bano nga bakulembeddwamu Namala Grace okuva mu kitongole ki Home Free Children Greater Masaka, abamu kubalabirira ssaako okubudaabuda abaana abali mu buzibu, bagamba nti mu biseera eby'oluwummula abaana batera nnyo okutaayayiza eyo mu bibuga ssaako eno mu byalo gye biggwera ng'abamu babawera eby'endwadde gamba nga siriimu, ate abandi bafuna embuto n'ebizibu ebirala. Bwato Namala Grace kwe kuwanjagira abazadde okufaayo bakuume butiribiri abaana baabwe.
Nabagamba omuntu okwononera omwana tekimutwalira ssaawa wadde eddakiika kkumi. Omuntu asobola okwononera omwana mu ddakiika emu n'amulagayo akantu kamu kaponograph omwana ne kamusigala ku bwongo, next time wayongereza namwe akali wakke walaba wakalaba yes kakananga omwana bamukozeseza. So abazadde bafa abalungi mbeega yiridde, kinuma nnyo okwata ssente zonna n'oziteeka mu mwana. Holidemu omwana wo n'afuniramu siriimu, holidemu omwana wo n'afuniramu olubuto, holidemu omwana wo n'abamulya ebisiago bwongo ne bwonooneka. Nsaba busabi ba mikwano tuleme okuweresa abaana, tubeere n'abaana baffe ate n'abali nabo tubeerewo. Nli nabagamba waliwo abazadde, waliwo okubeera n'abaana n'okubeera mu baana bo, waliwo ababeera obubeezi n'abaana naye nga tebali mu baana baabwe.
Omukyalo ono Grace Namala mu ngeri y'emu agambye nti abazadde basaana bafuneyo akadde bakunganye abaana mu kitundu bonna awamu boogereko nabo mu ngeri ey'obuzadde.
Tugezeeko nnyo ba mikwano tulabe n'ekirala n'abasaba abazadde, mwekolemu omulimu naddala ba maama, mwekolemu omulimu mukunganye abaana ku kitundu. Temusaba kuwulayo kye mugamba baana abo bataata, twogereko n'abaana baffe mubakunganye wamu mwogereko nabo. Ebigambo ebyo bigenda kubeera nga bizimba abaana baffe era tujja kufuna eggwanga eddungi.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffa Lukabitwe, e Kalungu mu Buddu.